conquer.
Alright?
Tusikue kama utile na Vera kwa Insta. Ati tukikosana natoa mapicha. Even though presence yako inachachisha. Curves tu, kadaro ya mao. Class tu, upishi wali mao. Malaika wewe, mabawa dimigo. Tell me something, how does it feel to be you? Wesi umsumari, mami chuviu. Si shangae, video vlit, mini na bunda. Nika double check, kachenji ya kunda. Sifiche kidole, nishaona pete. It's unfortunate, mami you were taken.
Wa mtu sumu mke, nasi wazo bora itoke. Na una kasi ofe, love yangu ikopwe. Na ugopa kesi,
kesi, kesi,
kesi. Sipendi kesi,
kesi, kesi,
kesi, kesi. Na ugopa kesi,
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 kesi. Sipendi kesi,
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 kesi.
And I see you online, na ye mko happy. Kwa yo hesabu yote, niko wapi. Ataka, nina feelings bado. Unge nisho tu, from the word go. Izo makona tuzi wachie dago. Basi shukisha mzigo ndio roi wenye pesi. Trust me, ata mista kitu kesi. So basi mami usinipigie. Ata ikiwasha aje usinipigie.
Narudi usinipigie.
Ona unaficha kiduli na nishao na pete. It's unfortunate, mami you are taking.
Wa mtu sumu mke, nasi wazo bora itoke. Na una kasi ofe, love yangu ikopwe. Na ugopa kesi,
kesi,
kesi, kesi. Nisipendi kesi,
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 kesi.
Na ugopa kesi,
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 kesi.
Nisipendi kesi,
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 kesi.
Kesi, yalo ndwele sipite. Umenipanga niselewe, we ni wa mwenzangu. I just don't know why, yeah. When I'm the best, love kwenye bed ila kushia ndo misiwezi. I just don't know why. Kesi sitaki.
Kesi,
kesi,
kesi.
Woo!
Kesi,
kesi. Sipendi kesi,
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 mami.
Kesi, na ugopa kesi,
kesi,
kesi.
Na ugopa sana.
Sipendi kesi,
kwenda zako basi.
Kesi,
kesi,
na ugopa kesi.
Cool.